exclusive from zhitspromos.com.
Baja pali bia, kuja kule michopo, pamozi na mabaya. Apa pali sisha, baja pali bia, kuja kule michopo, pamozi na mabaya. Lelo ni weekend, chiza fina paka kuche. Lelo ni weekend, chiza kolwa paka kuche.
From zhitspromos.com.